incwadi yokuqala isingeniso. Bangani, wothi nginitshele ngendoda ebizwa ngokuthi uAbraham. Yamlalela uNkulunkulu, futhi ngenxa yayo abantu abaningi babusiswa. Zilungiselele ukuba isithombe esilandelayo uma uzwa lo msindo. Isithombe seshumi nantathu. U-Abraham ushiya ikhaya lakhe. Ncwadi kaGenesis ahluko seshumi nambili, siqala evesini yokuqala, siye kwisahluko seshumi nantathu evesini yesine. Kule sithombe ubona indoda ebizwa ngokuthi u-Abraham, inkosikazi yayo uSarai, umshana wayo uLot kanye nezisebenzi. Bathatha uhambo olude ngoba uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, shiya izwe lakho, abantu bakho, kanye nomuzi kababa wakho, uye ezweni engizokukhombisa lona. Ngizokunika isizwe esikhulu, futhi ngibusise nabantu bonke emhlabeni, bazobusiswa ngenxa yakho. U-Abraham wasikholwa isithembiso sikaNkulunkulu. Yena nabezohamba naye, bathatha konke okwabo, bahamba izinsuku eziningi, baze bayofika ezweni laseKhanani. UNkulunkulu wazibonakalisa ku-Abraham. UNkulunkulu wathi, ozalweni lakho ngizokunikela ngale ndawo. U-Abraham esehambe lonke lelozwe, wathi efika endaweni yaseNegev, kwaba khona indlala ezweni. Kwakungasekho ukudla abangakudla, kwaba isikhathi sendlala. Kwadingeka ukuba yena nabantu baye kwelinye izwe eGibhitha ukuyofuna ukudla. Emva kwesikhathi wabuyela eKhanani ngoba wayekholwa yilokhu uNkulunkulu ayemthembise khona. UNkulunkulu wayesithembise impilo entsha kanye nendawo ezulwini. Njengo-Abraham, kufanele silalele uNkulunkulu ukuze sithole lokhu uNkulunkulu akuthembisile.